yelwenis kalata inhlizweni yakho iyafile aseba yelwenis kalata inhlizweni yakho iyafile aseba libe yeskal inhlizweni yakho iyafile uyobuphi nje uyobuphi nje uyobuphi nje yengikhumbule
Tembalam,
umvalanina.